mpereze koti yange mpere tai yange mpereze obugato bwange mpe n'omutwe gwange mpulira kindi bubi ekyagala omwana kindi bubi mpulira nze ndi bubi laavu y'omwana esuseeko oba ndabise ntya njagala nyiririra omwana oba mukube sapulayizi nyambale kanzu eyaffe y'omulera kangende ensango wange mwana we bambi sagala mudaasi kati alabika ali yali nze mwana we bambi sagala mugaali kangende ensango wange mwana we bambi sagala mudaasi kati alabika ali yali nze mwana we bambi sagala mugaali oba mutwalire ki omwana wa nyabo mutwalire ki oba mpitire mu wino mutwalire ejjo byona enkoko oba mpitire mu site nkole bugi mutwalire sapa oba katiko kabaala nga kekamusanyusa oba mutwaleko mulungu tulye ku mutwe gw'engege laba nno bali abakanuga maaso kale mmwe mukuyita okweraga anti abantu bakuno bamanyi babalagalwa n'ebyo bye batalidde kyali wa yesu bw'omusanga wasanyukibwa bunagenda atyamu ebyo bw'olonze siri mulokole mwesiima bajjudde neema mmwe musinga n'okola ebibi bababuulire emyoyo gyaffe twa sente nga zituteganya nkola zaakya teyagalako muno mukyakazangako oba olumu n'omulaga kula kangende ensango wange mwana we bambi sagala mudaasi kati alabika ali yali nze mwana we bambi sagala mugaali kangende ensango wange mwana we bambi sagala mudaasi kati alabika ali yali nze mwana we bambi sagala mugaali nesunga mwanaze njagala omwana oyo nesunga mwanaze nebolaba mpakuka mpakuka kuba nyonyi nyange nyirira okufa namala nkyawa nyinza n'okufa duleva naawe oluddewo okutuuka naawe olimba sambya sambya kolimba omwana w'abandi alinze bwalaalaala kyalineku mu kyombo kya laavu duleva naawe sambya sambyako naawe olimba daali kasakalira switi kimuli kyanda kanzi nemuyadde mukongo mukalulosebo yona nyongera embuutu nze nzinemu omwana yandagekwa okwagala yagala banange binyuma okukamala njagala omwana oyo kangende ensango wange mwana we bambi sagala mudaasi kati alabika ali yali nze mwana we bambi sagala mugaali kangende ensango wange mwana we bambi sagala mudaasi
remember where you got it from. www.djericom.com